What is Generation Z?
Spanner's old, you know what I'm saying? Speaking to Gen Z right now.
BBC, yeah. Once again.
Gen Z wabongo ujasiri wao kubeti, wabishi kama seleti wanaishi kama mbele, wazazi wao kwa mwamposa akili zao ni ulevi, kwa hizi drama tele Azizi Chama na Mayele, dosoga zao utasikia Messi ya mwezi Ronaldo, unju kafua tatizo lake apendi kolabo, amestaki ya endi bado natumika na jeshi chambo, wakati huku andaki mindo naona fresh jango. Unchained, full hubru kama diba, nakatiza kwa miguwa ujujuu kama ninja. So brother too old school, baba ngida, mnogopa kuspray truth kwa hofu ya karandinga. Pay dues kama ninkas, hakuna cha democracy. Playful kama Libya, maendeleo yamebomoka si. Eti metoboka nyi, kubuka ni wasolopa si. Kiupeo mezorota bui, uleo mewatocha since. Meanza kufanya mavitu zenye simekosa sense. Najona pezuru wakosa cause of consequence. Ushiki bila si tatu inetaji conscious. So mkigonga jobo na smart mnajiona soldiers yet. Napiga tu spana habari so gazeti. Gen Z wabonga wajui kuwa it's not over yet. Wakizingua inafaa wote ku overreact. Mtawala anajiona mungu chawa kimu overrate.
Gen Z is really the identification for people who grow up purely in this new era of communication and technology.
Gen Z is the activist generation. We stand up for what we believe in, whether that is that Baby Yoda is the cutest thing of all time or that climate change is bad.
After couple of puff of purple reefer, wanajifiri upako, wakianzisha trouble ni umako dinda wana vimba. Kizimba utasema ni muscle builders and leaders. Sumu kwa moyo is what you feel does. Watuondole usecha utu watembeze machete. Kumbe wanataka kuliwa basi tuwasogeze na kete. Tuwalete maseke mwisho tuwapepe mapepe. Tumefadhili punda so tutegeme mateke. Mtapanda sana nduthi kwa waganga na waganguzi. Ntawabana sana pumzi mini mbyanja wa uchaguzi. Wamejipanga so ni mbanga kaza juzi. Baadhi ya my brother wamesanda kwenye music. Kutuwa kunipa strategies, I don't wanna use them. Walikosa wisdom, the reason why I preach them. Ishi scout moto, I mean be prepared. Pussy's power, ndo mana taile piko squared. Makaburo wa kuweza kumuacha biko scared. Asara rotu kwa shop juu azipo spare. I beat the voice of the peoples, yeah. I see you in hell for the sequel. Nongia na fans wa Beagles here, yeah. Awana ubunifu wanatafuta kiko snare. Downtown homeless wengi wana sleep on stairs. I'm choki kwa mabega, vibaka na mateja. Wakati mlio watu mabungeni wote marenga.
So I think that Gen Z is really hyper-focused on the bigger issues in society as opposed to just what's happening in my community. And for that reason, I think that we're more likely to see change on a global level or even just a larger level, like, you know, a national level, than we were likely to in previous generations.